ye muliranwa
pakukamayo
singeke tebigere simbuzisa notulo
sichebaka pakukamayo
nyamba kupusiyo nabanene
yenezi malawo pakukamayo
somba byuma musite bon
unesiye
wewe
pakukamayo
mulirwana kula wembere tabukite ekirye wake mesenze zintabudde ziri kumutigwa sabuni zigulidde kyekindese newuwa matumbi budde ombe kukapa yeyo nkwegayiridde busite boni ewange bwayaludde twalina kape nene mukyala nakikudde nyamba munange tetwonoona budde gimusajja mmeke tentambula ngaludde wenyima kape kitufu mbanswadde mazima omusajja obukulu ngatuludde okunyima kapayo mpozi nga ntwadde bambi yogera ngosirikiridde olina okubamu n'omutima ogwekizadde wane buze erijeragedde ewegedde egenda kufuna sanywa evaayo eridde emeze zinkeesa ezindiiridde engoye
muliranwa pakukamayo
zinkekete ebigere zimbuzisa n'otulo
sikyebaka pakukamayo
nyamba kupusiyo nabanene
yenezimalawo pakukamayo
somba byuma busite boni
unesibye
kale mama
pakukamayo
mulirwana enaku ogitaddemu okusaaga onyimye buze emmese wakazi njoga kyokka nawe etalya mmese egenda koga bonaalaba eggwawo otandika okunyiiga baŋŋamba kaba ku mmese naye eboroga ebimba n'ejjovu nga yeesunga okutuga naawe wafunafuna ekapa eyekuwaga kuyinza n'okuba omuyayu yadde weeraga ate konyimye enzirugavu eyeebusoga ŋŋenda kufuna njeru eno ey'abakiga ezo tezikuta mmese ziriisa na swaga eriira mu nju n'erya n'ezibeera mu nziga sikwasinga n'ekapa ennene ku kibuga abaana baalina kapa nnene eziringa ndiga ogiremesa okulya emmese buze etalya mboga onaagiwaki naawe zuukuka oli buziga emmese zinkeesa ezindiiridde engoye
muliranwa pakukamayo
zinkekete ebigere zimbuzisa n'otulo
sikyebaka pakukamayo
nyamba kupusiyo nabanene
yenezimalawo pakukamayo
somba byuma busite boni
unesibyeko pakukamayo
neibakoganye kambuseba n'abalina kukapa lwema namakulu olinayo kukapa ompe kukapa shibakalungi olinayo kukapa jagala kapa sitesi ya munango olinayo kukapa ompe kukapa kase kusasira abaŋŋamba kapayo nene pakukapa wini nwaki kazibe kapo olinayo kupusi jose kamiri yono yagala nyo zipusi mpayo pusi munange bobi waini olinayo kupusi wire mugabya munange olina kapa jagala kapa zinkekete ebigere zinemeza okwebaka munange sulabubyegeyo zinkekete ebigere sulabubye wange zindiridde engoye mupe kukapa